Atemu kwa mkulembezo weguanga jenit kataha Museveni agumiza agumizo ya mubwa government okunyweza matendekero agebyobula mu lw'okulwanyisa n'okulinyisa ku muwendo gwaba n'omutindo gw'obujjanjabi mu Uganda. Kataha Museveni halagidde ya matendekero ganyweza omutindo ogwetaagisa era okwanukula obwetaavu obuli mu kisawo ky'obujjanjabi mu Uganda. Ayagala abasomye obusawo baweereze n'omutima ogwegengereza era omwesimbu eri okuyitibwa kwabwe okw'obujjanjabi. Bibadde mbubaka bwatise minisita omubeezi ow'amatendekero agaakulutiibwa John Chrysostom Muyingo mutikkiro ku mulundi ogw'17 mu Uganda Institute of Allied Health and Management Sciences wali Mulago.
Bagezeo kulaba nti n'abantu bagenda okujjanjaba babakwata mu ngeri esinga okubeera eri professional, engeri esinga okubeera nga y'amazima, engeri esinga okubeera nga y'abantu balamu. Bamaze okuba ekiragaano ekyo kibakubye ekiragaano ekyo bakinywereko kibeere nga kitambuza obulamu bwabwe okutuuka professional gye baligivaamu.